U-Ezra 10, verse 1. U-Ezra sakhuleka evuma izono ngokukhala ezwise phansi phambi kwendlu kaNkulunkulu. Kwabuthana kuye kuvela ku-Israyeli ibandla elikhulu kakhulu labesilisa besifazane nabantwana. Ngokuba abantu bakhala ngokukhala okukhulu. Verse 2. UShekaniya indodana kaJehiyeli, enye amadodana ka-Elamu, wathatha wathi ku-Ezra, "Siphambukile kuNkulunkulu wethu, sithathe abesifazane babezizwe, kubantu bezwe, nokho lisekhona ithemba ku-Israyeli ngalento." Verse 3. Ngalokho masenze isivumelwano noNkulunkulu wethu ukuba silahle bonke abesifazane nabazele yibo ngesiluleko senkosi nesabathuthumela ngomyalo kaNkulunkulu wethu akwenziwe ngomthetho. Verse 4. Vuka ngokuba iphezu kwakho le ndaba, thina sinawe, yiba nesibindi ukwenze. Verse 5. Wayesevuka u-Ezra wafungisa izikhulu zabapriesti namalevi na wonke u-Israyeli ukuba benze ngokwalelizwi bafungake. Verse 6. Wayesevuka u-Ezra phambi kwendlu kaNkulunkulu wangena ekamelweni likaJohanani indodana ka-Eliyashibi, kepha esefike khona kadlanga sinkwa, kaphuzanga manzi kokuba walila ngenxa yesiphambeko sabathunjwa. Verse 7. Bathumela izwi kwaJuda naseJerusalema kubo bonke abathunjwa ukuba babuthane eJerusalema. Verse 8. Ngoba bonke abangafiki ngezinsuku ezintathu ngokwesiluleko sezikhulu namalunga kuyakudliwa yonke impahla yabo, bona bahlukaniswe nebandla labathunjwa. Verse 9. Bonke abantu bakaJuda nabakaBhenjamini babuthana eJerusalema ngensuku ezintathu, kwakuyinyanga yesishiyagalolunye ngolwamashumi amabili lwenyanga. Bonke abantu bahlala esigcawini ngaphambi kwendlu kaNkulunkulu bethuthumela ngale ndaba nangemvula enkulu. Verse 10. U-Ezra umpriesti wasuma wathi kubo, "Niphambukile nithatha abesifazane babezizwe ukwandisa icala lakwa-Israyeli." Verse 11. Ngalokho vumani izono kuJehova uNkulunkulu wawoyihlo, nenze intando yakhe, nizahlukanise nabantu bezwe nabesifazane babezizwe. Verse 12. Lase liphendwa lonke ibandla lathi ngezwi elikhulu, "Njengokusho kwakho kithina, ngasikwenza." Verse 13. Kepha abantu baningi futhi kuyisikhathi semvula enkulu, asinakuma phandle futhi lo msebenzi awusiwe walusuku lunye nowezimbili ngokuba siphambukile kakhulu ngale ndaba. Verse 14. Izinduna zethu mazime phambi kwebandla lonke. Bonke abasemizini yethu abathatha besifazane babezizwe, mabeze ngesikhathi esinqunyiweyo benamalunga emizi ngemizi nabahluleli bayo. Ize ibuye kithi intukuthelo evuthayo kaNkulunkulu wethu kule ndaba. Verse 15. UJonathani indodana ka-Asaheli noJahazeya indodana kaThikiva kuphela bamelana nalokho. OMeshulamu noShebathayi umlevi babasiza. Verse 16. Kepha abathunjwa benze njalo, kwakhethwa u-Ezra umpriest namadoda ayizinhloko zawoyise njengezindlu zawoyise bonke ngamagama, bahlala ngosuku lokuqala lwenyanga neshumi ukuyiphenya le ndaba. Verse 17. Baqeda namadoda ayethathe abesifazane babezizwe ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala. Verse 18. Abafunyaniswa phakathi kwamadodana abapriest ukuthi bathatha abesifazane babezizwe nampa: kumadodana kaJeshua indodana kaJosadaki nakubafowabo, koMahaseya noEliezeli noJaribi noGedaliya. Verse 19. Banika izandla zabo zokuthi bayakulahla abafazi babo, lokhu benacala banikela ngenqama yomhlambi ngecala labo. Verse 20. Kumadodana ka-Imeri ngoHanan noZebadiya. Verse 21. Kumadodana kaHarimi ngoMahaseya noEliya noShemaya noJehiyeli noUziya. Verse 22. kumadodana kaPhashuri ngo Eliyohenayi no Mahaseya no Ishmael no Nethaneli no Jozabati no Eleyasa. Verse 23.
KumaLevi ngo Jozabati no Shimei no Kelaya onguKelita no Petahiya no Juda no Eliezeri.
Verse 24. KubaHlabeleli ngo Eliyashibe kubalingisango ngo Shalumi no Teleme no Uri. Verse 25. KuIsrayeli kumadodana kaParoshi ngo Ramiya no Iziya no Malikiya no Mijamini no Eliyazare no Malikiya no Benaya. Verse 26. KumaDodana kaElamu ngo Mathaniya no Zakariya no Jehiyeli no Abidi no Jeremoti no Eliya. Verse 27. KumaDodana kaZathu ngo Eliyohenayi no Eliyashibi no Mathaniya no Jeremoti no Zabadi no Aziza. Verse 28. KumaDodana kaBebayi ngo Jehohanani no Hananiya no Zabayi no Atilayi. Verse 29. KumaDodana kaBani ngo Meshulamu no Maluki no Adaya no Jashubi no Sheyali no Jeremoti. Verse 30. KumaDodana kaPhahathi Mowabi ngo Adina no Kelali no Benayi no Mahaseya no Mathaniya no Besaleli no Binuwa no Manase. Verse 31. AmaDodana kaHarimi o Eliezeri no Jishiya no Malikiya no Shemaya no Shimiyoni.
Verse 32. No Benjamini no Maluki no Shemariya.
Verse 33. KumaDodana kaHashumi kuMathenaye no Mathatha no Zobada no Elifeleti no Jeremayi no Manase no Shimei. Verse 34. KumaDodana kaBani koMahadayi no Amramu no Ueli. Verse 35. No Benaya no Bedeya no Keluhi. Verse 36. No Vaniya no Meremoti no Eliyashibi. Verse 37. No Mathaniya no Mathenayi no Tahasu. Verse 38. No Bani no Binui no Shimei. Verse 39. No Sheremiya no Natani no Adai. Verse 40. No Makenatebayi no Shashai no Sharai. Verse 41. No Azareli no Sheremiya no Shemariya. Verse 42. No Shalumi no Amariya no Josepha. Verse 43. KumaDodana kaNebo ngo Jehiyeli no Matitiya no Zabadi no Zebina no Ido no Joel no Benayi. Verse 44. Bonke labo babethathe abesifazane babezizwe kwakukhona phakathi kwabesifazane ababezele abantwana.